Nywele Mombasani. Utakula nini? Cause everything is on me. It's Friday, baby. Twende Mombasani. Utakula nini? Cause everything is on me. Yeah, show me where you go. Tell me what I like. Everybody's gonna love this for the weekend. Show me where you go. Tell me what I like. Everybody's gonna love this for the weekend.
Wanajua kuva wale wazi sampuli ya sidika watoto sexy wanajua kudunda mafans wa nguvu wafuasi wa genge twende juu twende chini kima saku 7 ukiona ame black si ya jordan 7 furahie tulia baby hapa ni heaven na hii ndio form mimi ndio takutibu
wakiuliza hii ndio form uambie hii ndio form waeleze hii ndio form hii ndio form ya weekend wakiuliza hii ndio form uambie
Mrembo mwanangu mkaribie usiaibike mkia iko jibunia akigao usishuko furahia
doesn't it matter if you go no matter
wakiuliza hii ndo form uambie